no bomba no jaja gani rang in the microphone with another rebel say. Having my choice and then now it's a topic. Mommy say, boom. Penda maisha wako my brother.
Maisha ni mzuri.
Penda maisha wako my bab.
Maisha ni mzuri.
Penda maisha wako my sister.
Maisha ni mzuri.
Penda maisha wako my daughter.
Maisha ni mzuri.
Oh, nzuri. Napenda maisha ona penda kweli maisha wako. Oh my brother, ngai bodo bere jomo nilo mami bodo kita ona ijan hai mat ai mata tona ilwa topa wato para se
penda
maisha wako mababa.
True that, true.